Royal Cat. Kansubira chiri fine, baby chiri fine. Every time you should be my number one. Kono mutima nkuwa denge chirabo. Bambi use it ton nyanyabo. Kubaba soka banza nyanga kwisan balando. Now it don't you call an enuma. Kwano kwaya via reality. Give me love in a balance. Kusama chalira. Kura gajamira. Tusule babitu imye vya nota. Baby nchalira. Namba chonolia. Masabu masabu wange jembe. Kusama chalira. Kura gajamira. Tusule babitu imye vya nota. Baby nchalira. Namba chonolia. Masabu masabu wange jembe. I really love you. Unyagalizo mkwano unapendi. You deserve my salary. Piyamba ya petu recording game diary. Baby, tonne kamu garani timba mfune positive energy. Siso wola kuleka yo klasi. Onyo milanga tripu ya basi. Oli mulalamu echitufu omalayo. Bali abalala babulamu. Na yego malayo. Kusama chalira. Kura gajembera. Tusule babitu nyumye vyendota. Beri nchalira. Na macho nolia. Masabu masabu wange jembera. Kusama chalira. Kura gajembera. Tusule babitu nyumye vyendota. Beri nchalira. Na macho nolia. Masabu masabu wange jembera. I really love you. Unyagalizo mkwano unapendi. Nulizabu masari. Piyama ya petu wiki. Recording game diary. Kwano kwaga ya reality. Give me love in a balance. Paper bestie.